Fuma.
Caluca, 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 canassa. Caluca, eu, caluca, eu, canassa. Caluca, 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 canassa. Caluca, eu, caluca, eu, canassa. Calha que tô malaca de wabule. 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 Caurimbi, o macula, o chibe. Manacazia com fumo. Wema ukushiba, ukenda kupija gemu Nideka mbili maa, ukashikishwa ukuta Ukapija makelele, magetonwe kama unakufa Si ukasema umechoko, unenda chooni koma Au kurudi maa, ulikimbia nyumbani kwenu Ukiambiwa ushibe, ushibe kweli Na ukiambiwa ule, ndo ule kweli Mana kazi yako ngumu Ukiambiwa ushibe, ushibe kweli Kaluka, luka, kaluka, luka, kanasa Kaluka, kaluka, kanasa Sika ya geto Imaya kari wabule Imaya kari wabule Imaya kari wabule Imaya tumcheke kidogo Imaya kari wabule Imaya kari wabule Imaya kari wabule Imaya tumsome kidogo Imaya kari wabule Imaya kari wabule
Kwa majina naitwa Nimempa ifu kumie
Kaikata
Nimempa ishirini nayo
Kaikata
Nimempa selasini ye So unakula kibwege we, baadaye utajutia Sinione pani bwege, ninapokugaramia Nitakupa mshidede leo, paka utadisia Nimempa elfu kumi ye
Kaikata
Nikampa ishirini nayo
Kaikata
Nimempa selasini ye
Kaikata
Nimempa bia mbiri, mara ya kanywa mesima kaja geto Mara ya kali wabule, mara ya kali wabule Mara ya kali wabule, mara ya kashubuke wabongo Mara ya kali wabule Marangali wabure, marangali wabure Mwana kusuma siyo uongo Kwa majina naitwa Sina kitu ntunuku tuka enjoy Na kama ukibisha kamulize joy Sho zangu kari wewe
Ichafu Kia Kufoskiki ya we na jina
Marangali wabure
Umshoboke achafu na wapina Edina ya najua kuimba
Marakali wabule
Igyo ilake ndo ilo mpa mimba
Marakali
wabule Wajamani marakali wakali 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 wabule uyo Marakali wakali 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 wabule uyo Marakali wakali 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 wabule uyo Marakali wakali 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 wabule uyo
Vani Wavina
Tindoboy.com Babaji
Radizo rako maraya Meguja mida mibaya Mohone sena kitu nana Wadwere mbaya Maraya
Tupiga show kiro mbaya Uwe basi ni prusione haya Masera smarti Leo hapo na bongo Ndo mchongo wewe Auja ipenda yo Mwanangu badura na chito mazuna Mwanangu chedoksi na champela
Mwanangu makambo boli tomazuna Kwe nikolasi na mwambadula
Taneti sio isamsela Wema nizibiti mwanangu charamila
Mi mwanangu menejari Anodi master keimane Na supporta ni moja tu mchimbi Bwana Yesu osi Aja
Bye